Uthando lwakho luyangena Uthando lwakho luyangenzama lungicoba amathambo ngiphele nya uyengile nayengeka ngisothandweni moyo ngcwele uthando lwakho luyangenzama He's so tender me. My young man, Hey!